bien si kulu no bien sobete Monde kene mase tulida O mani na jeziro kondoli le chichang Chatula ne chikonjola Ze uchanga za roko topa kusalino Mate sinyi wangasi Wanemi lembe jendi na misofu vandangi Hei kati si chetaka Habemi kwane usiza no kukokandi Leya ino mubili omu kumifu Songa bala lola bimbo tozi kuteyo Kutana lingera chikute wano Bate mpita bali mazo kwa mluenda Ata ulira sengeja Daibu otoko kobo kulirangazi Kola bensi wepukuse Eya nyata ya karachiti wa vandangi Mubengi sezi sani de Zenga sikuli mbye terero jachiraba Newe njogeri la banji wano Akalo wozo kemba woku tandi kembozi Siuliza kumutwa kukuruma Kobo funa joto manjichi huze munangi Kusanga chandi yamba no mulala Kwa pulani zomaso Mafabali walupeti se Matunda na jasura chilwa dechamani Echicho kutuse kwa ngalino Abandu tuwewe bute nyabomole mbeguno Tefute chitaka safena Tunafuyo bongo nukole bitanja wano Tutuse nukule mokwe zimba Namutilo kola kuhomuli mwenye wano Kasimanole koku ya mbesi Abano kwandiboze senga nolu kutwala Bache ya lele tono nye Yola baba nange musenjo kere nuji Kino chilale chilimbantu Neseba kumusanga seba jevo jambana Na aburwa kuchaba lunga mizamu Kola boku mmovo kumokola ngogo Kekuchaba wana wenya mifu Zeramu vienda vieche chimalo kakasa Kabantu vencha migunji musamu Na yomu twalu mirweko yugande yomasu Badila bachaba sukuru Mnafebe tuzataba chama nyevieta Tetu vana zechi sani de Mirembe jiwa woni sanyo sirigana Na yamba isako mundu Bagaba gabu sechi chitegezani Nesie ncha fotofu Kwefule nyaba kezaba tenkanika Katuto vonka nyabye tuwa sanga Jesonge nkule buzizo mtuwe chitibwa No kwetani devi jingirire Singo bunji mori nendo ozeno Kweche chifa kunsi kwechi usa Sitikanye chivera ona yensa bambabuze Yadye kugambye diyo kwe swaza Katuto nyaba kazaba linechi sakubana Kabe ya mzana we unye Kwa funo lukumye chalu keza mfini Mwana vule kabwa yuya Ya kuchanya mbalanie ya tanjolili Pameke ya basiba bodinji Silipa basikula kempalane ya manu Baliku uwero butungirile Na ya katembu zemu atechiteteyo Na chala ya nsiramu wachiba Talimu kukome sinango wechiteteyo Sita twalani ya mwangu iramu Toliko mugamba konto boko sechitamu Na kumatizanga boto laba Songa chaba wana okutuwa kwerele Batisene mirembe musensi Toza mula vio kubango lumbe tutwala Temu mamwe kolele vio zira Kwa tena gama chaba chala vandangi Kwa vlanda vio nisi yatu Kula bubwa malaya na bubwe njiseo Kulwa njise chitiwa chobundu Juzi tuate uruzo mzate no mwana Kabalwa niraka lensi kabwe singa kunuma neva nebigambo bino kwebutamba nyo busosa wano kwenjira nesasira ko kugatali amabujje bogolimbo gwegali singana sando bantu simba kotinoze na manju kuwatabe kigonjolwa tebikabya kusana okonono neze simba olwabantu salo kwewunza eyanyatuza abaana beku wikendi oba muholide zaabwe n'abagambye ebyekikane pise z'olulyo babazaali okuva ku jjajjammwe zeera kinsadde ennyumba kuba munsi muno nandisese nengwa n'erinze okulaba ewa bukenya ngaolyantunye naluuka namatane endugwa mu nju yaabwe mu birungi bye tuyisako mutima n'amaaso kazimaali eddagala eggwanga lino so nga ligasa nnyo ku luddo lw'abazadde kwadde mmwe muwana hedesi bw'oba wali ogaba mutwalo kyogera omuwala tuuludde ng'amanyi omugaso ogwe kyogera omutuufu eddagala erigenda omwo zeera kye nnengedde mu biseera eby'omu maaso banditeeka mu lu asipolo kwate oba abandi balaza ekituufu ebyenkozesa twesuuliddeyo gwa nagamba ndowooza mulabye kubanga olumbe lubatwala kyemuva mwekolera ebinza ebityo kwate nnagamba nti abazadde bannange wabula ndabye n'ensi yange n'ebigambo bino bwebutamanya obususa wano bwenjira nesasirako okugatali amabujje gogolimbo ogwe gali siŋŋaana zaate oba ntisimbako kinonze n'amannyo bwe wataaba ekigonjolwa ntebika byakusaanawo okwenonno n'ebizimba olw'abantu zaala okwewunza eyanyatuza abaana b'eku wiikendi oba muholide zaabwe n'abagambo ebyekika n'empise z'olulyo nga bwe zaali okuva ku jjajjammwe zeera kinsadde ennyumba kuba munsi muno nandisese nengwa n'erinze okulaba ewa bukenya ng'olyantumye naluuka namatana endugwa mu nju yaabwe mu birungi bye tuyisako omutima n'amaaso bazimaali eddagala egganda lino so nga ligasa nnyo ku luddo lw'abazadde kwadde mmwe muwana hedesi ku ssaawa eno ne bw'oba wali ogaba mutwalo kyoggyeyo omuwala tuuludde ng'amanyi omugaso gw'ekyogera omutuufu n'eddagala erigenda omwo zeera kye nnengedde mu biseera eby'omu maaso banditeeka mu bu asipolo kwate abantu balaza ebituufu ebyokkozesa twesuuliddeyo gwa nagamba ndowooza mulabye kubanga olumbe lubatwala kyemuva mwekolera ebinza ebityo kwate nagamba nti abazadde bannange wabula ndabye n'ensi yange